Halo. Halo, kiaje King Kaka, ni Rabbit.
Ah, niaje Rabbit. Mambo hata usikate simu. Sijui zaba mkobagi, hiyo suti. Usisau pia kweka, zile buti. He's a Rabbit, ni vile na travel in a few. Nitoke mapema, sinajua vile jamu watu.
Naelewa hata nilicheki poster za show. Nina my best coast kwa FB walini show. Anyway, pia umelo sana mtaani. Wasi wanaulizia, utaka msiku gani?
Ni vile nimeshikana manzei life kuwa busy. Legendary tour, hii weekend elekea Malindi.
Wendelea na asu, make hizo ganji. Lakini wase mtaani, wanasema umesell out. Tangu dandia letter, ugali street lini.
Rabbit, ndio nimefika airport, tutabonga nikifika.
Hello, hello.
Jama, manzei umeenda wapi?
Hey, hello, hello, hello.
Oya bana uko wapi?
Hey, hello, hello, hello.
Oya uko wapi bana?
Hey, hello, hello, hello.
King Kaka Rabbit,
hey. Uko wapi?
Hey, Rabbit, signed on Melan, my fans na mafoto. Hey, na kushow kuku cost kuku joto.
Yo ni poa, kama uli land poa.
Iza, nilikata simu kabla story jatoboa.
Minelekia sarakasi, kuna ka open mic. Masaifa, vitu mimi ulike.
Tangu kitambo, mujua weni hasa. Ndele hivyo hivyo, wakilisha hipo culture. Bado mi keep it real, lazima ni wa show. Ataka squeeze nda yangu mefika commercial.
I King, ni ukweli.
Kwani ukweli ya usemwe, umesa wewe. Ndoli nispire na Dodoma. Uli nipea psych sana, nianze kutuwa ngoma.
Sai wewe, ndona nispire kwa hii tight dress. Buda, nilikuonanga na Wyclef, yani Wyclef.
Ndona promoter tutabonga badai.
Hello, hello.
Jama, manze umenda wapi?
Hey, hello, hello, hello.
Oya bana uko wapi?
Hey, hello, hello, hello.
Oya uko wapi bana?
Hey, hello, hello, hello.
King okay. Kaka Rabbit,
uko wapi?
Don't me check in kwa hoteli, na washa isina fun. Kwanza Dodoma tu, mina kusho mini fun.
Ilisha toka, jona saka doya video. Uzuri pe mianza kupata ka airplay kwa radio.
Fanya hivi, jizai kuna best angle alitua Ben Paul. Ato usikate simu, wacha nimeke conference call. Halo,
nice.
Sasa Ben,
mambo kako mepotea sana.
Ni vile nimeshikana, ada sign kwa show Mombasa.
Boko kumeturia, ata napanga kuja Nairobi.
Umekaribishwa kwangu, mlango yangu haina odi. Kuna jama wangu kwa line anaitua Rabi, tunafamu.
Aliefanya Dodoma, anajogo ni kwangu, mambo Rabi. Fit sana Ben, napenda wax zako. Feel a wave sing, nigga like to engage studio.
I'm not normal.
Fit up on Nairobi next week. I only pour fit on a rabbit.
Pour again.
Hello, hello.
Jama, manze umenda wapi?
Hey, hello, hello, hello.
Oya bana uko wapi?
Hey, hello, hello, hello.
Oya uko wapi bana?
Hey, hello, hello, hello.
King Kaka Rabbit,
uko wapi?